Ngiyacela nami ukubingelela ngokuhlonipha kubona bonke abazivakashele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Namhlanje siqala i-series entsha encwadini kaPeter wokuqala. Ngicela sivule khona. Kule series soyitatisha yonke lencwadi. Uzosithatha iy'nyanga ezimbalwa. Inhloso akusikho ukungena ekujuleni kwawo wonke amagama nayo yonke into uPetru ayifundisayo, kodwa inhloso ukuthi sithole umqondo banzi wokuthi sifundiswani la. So mhlawumbe soyidadishe kuze kufike la kube uJune kanje. Namhlanje sizobuka uchapter 1 uverse 1 no 2. Akahle lamavesi ayasiza nokuyi-introducea incwadi ukuze sibone ukuthi uPetru ubhala ngani, uNkulunkulu ufuna ukusiza kanjani ngayo. Verse 1. UPetru, umphostoli kaJesu Kristu, kwabakhethiweyo abayihambi, abahlakazekele ePontu, eGalathiya, eCappadocia, e-Asia naseBithynia. Abakhethiweyo ngokwazi phambili kukaNkulunkulu Yise nangokungcwelisa kukaMoya ukuze balalele futhi bafafazwe ngegazi likaJesu Kristu, sengathi umusa nokuthula kungandiswa kini. Amen. Lamavesi amabili sobona izinto ezintathu umbhali uyayigagula ukuthi ubani. Uchaza labantu ababhalelayo ukuthi bawobani nendlela afuna nabo bayicabange ngayo. Soyibona bese ke eyabakhulekela lapha ekupheleni kuka verse 2 kunesifiso anaso ngabo asikhulekelayo lezo zinto ezintathu umbhali, abantu ababhalelwayo, nomkhuleko wombhali uma eqala incwadi. Isihloko ke siyayigagula ukuthi ibhalwa ubani incwadi, uPetru. Incwadi kaPetru yokuqala le ikhona nesibili elandela yona. Kodwa futhi naye uPetru uyayi-identifya kuyona le ncwadi igama nje lokuqala, uPetru lo obhalayo. Kwakujwayelekile-ke ukuthi abantu ngalezi y'khathi uma bebhala incwadi bazisho ekuqaleni ukuthi bawobani. Akufani namanje ofike uyibhala incwadi uyiqede bese uyayisayina ekugcineni ukuthi ubani onoyibhalayo. Kwakuyinto ejwayelekile ukuthi umuntu ayiveze ekuqaleni. Siyamazi kuPetru, makasona i-stranger kuthina esijwayele izwi likaNkulunkulu. Waye umdobi, a fisherman waseGalile. Siyathola ukuthi wayeganiwe, wayenonkosikazi. Umfowabo u-Andrew uyena owaqala ukumletha kuJesu. Andrew wayekade umunye wabafundi bakaJohane umbhabhadisi. UJohane eseboshwa noma sekusondela ukuphela kweministry yakhe, beza bazojoyina uJesu. Walanda uPetru emtshela ukuthi nangu umsindisi uMesiya sesimtholile. Uyayithola leyo nto kuJohn chapter 1 ixoxo. Ma uPetru eseyumlandeli kaJesu waba omunye wabaprominent abagqamile kunabo bonke. In fact ugqame kunabo bonke abanye abafundi bakaJesu. Njalo uma bebhalwa bebizwa ngamagama elikaPetru livela phambili. Uyakubona lokho uMatthew uma ibhala, uMark noLuke uma ibhala, ngisho nayo incwadi yezenzo ma ikhuluma ngabafundi iqalwa ngoPetru. Uyena lo Petru owayebuya abe uspokesperson wabafundi. Wayewumuntu naturally nje noma ngokuphiwa uNkulunkulu after elandela uJesu wavele waba umholi phakathi kwabo. Uma uJesu ebabuza ukuthi abantu bathi ngubani, uyena owaphendula wathi wena uKristu indodana kaNkulunkulu lapha kuMatthew 16. Uyena owathi uJesu mebabuza abanye abaningi behamba bemhlubuka after kade ekhuluma amazwi anzima. Wathi uJesu nani nizohamba yini, kwaphendula uPetru on behalf of the others, singayaphi ngoba amanzi okuphila owamazwi okuphila akuwe. Uyena owayejwayele ukuba uspokesperson. Ma uJesu eza kubona ehamba phezu kwamanzi bonke besaba becabanga ukuthi kunesipoko esiqhamukayo uyena uPetru owathi ngibize Nkosi ema ukuthi wena ngempela wahamba phezu kwamanzi abanye besele esikebhini uyena owazama ukudefend uJesu eGetsemane mase kusondela isikhathi sokuthi uJesu abethelwe befika bezombopha amasosha uyena owadonsa inkemba washaya indlebe kwelinye kwezinye zeyinceku zomphristi omkhulu ezayithunyiwe so uPetru lo siyambona vela njalo eprominent egqamile ewumholi phakathi kwabanye abafundi wayengxenye futhi yalento esiyibiza nge-inner circle kaJesu uJesu noma wayehamba namadoda awu-12 kwakhona u-3 ayewasondeze kakhulu kuyena uPetru wayeyenye yawo laba banikwa kuJohani noJames uma for example uJesu ezoveza inkazimulo yakhe ephysically lapha wakhuphukela entabeni wathatha lamadoda awu-3 kuphela wawashiya lawa amanye awu-9 enzansi waveza inkazimulo yakhe kuvela noMoses noElia lapho ibona bayibona bezwa nezwi likababa likhuluma ukuthi le indodana yakhe athokozile ngayo afuna bayilalele khona amanye ama-miracles uJesu njengokuvuswa kwendodakazi kaJarius uma ezongena eyoyikhulekela ukuthi ivuke abanye ubashiya ngaphandle ungena nalabo abawu-3 kubuyeka sengathi wayefuna ukubanikeza i-training ethe xaxa bona kwakunezambulo ayefuna ayibone ozibone uyibone ngokuthe xaxa kunabanye uPetru was one of those ababesondele kakhulu kuJesu kunabanye ma uJesu esekhuphukele phezulu ngelanga lePentecost umoya ongcwele efika uPetru osukumayo phakathi kwabapostoli behlangene ashumayele intshumayelo yokuqala yebandla lakusindiswa khona abantu. Uzokhumbula ukuthi igama lakhe original kwakuwuSimon. UJesu wamqamba ukuthi uPetru ngelanga lokuqala embona ngesikhathi uAndrew emletha kuyena. Kahlahle uJesu wathi uKephas, uSifas ngesiAramayiki or isiHebheru. Then uma litranslatewa uPetros, uma lilethwa kwi-English, ilake kuthiwa uPeter khona iyona le ndoda esikhuluma ngayo. So ke uyayigagula-ke la uPetru lo obhalayo bese ebeka i-title yakhe lapha kuverse 1 umphostoli kaJesu Kristu. I-title ye-authority-ke le indlela kaPetru yokuthi uma eqala nje ebhala uzama ukuthi kubazalwane abathathe i-notice yalezi zinto azoyibhala kubhala umphostoli kaJesu. Abayithathe serious lento azoyisho abayamukele bayikholwe lento azokhuluma ngayo ngoba kukhuluma umpostoli umpostoli kwakuyititle ye authority ebandleni likaNkulunkulu ibandla lalwazi lamadoda abapostoli ukuthi iwona aye ordainwe uJesu uJesu wawaqoka yena ngokwakhe wawathumela yena ngokwakhe ukuthi ayoba yisekelo zebandla mina ngiyona azofundisa ibandla ukuthi liyini kufanele likholwe yini kufanele lenze kanjani uJesu wawanikeza iauthority yokubusa phezu kwebandla lakhe on his behalf banjengama representatives kaJesu uqobo lwakhe andibandla liyazi ukuthi ma uzoba umlandeli kaJesu nawa ama original disciples okufanele uhambe einyatholeni zawo nabo abantu uJesu abathembisa ukuthi umoya ongcwele mayesefikile uyonikhumbuza konke enginiyale ngakho and then ke yingakho sebekwazi nokubhala babhalela ibandla ukuthi uJesu wathini wenzani abanikeze nezambulo ezintsha ukuthi ibandla kufanele likholwe yini ngakho ma umuntu ewumpostoli kwakuyi-authority enkulu leyo ebandleni uPetru ke uyayisebenzisa la leyo title ngenhloso yokuthi agqugquzele abazalwane ukuthi abayinake lento ayishoyo abazi ukuthi njengoba ekhuluma nje kukhuluma uJesu uqobo lwakhe nathi bathandekayo uma si-approacha le ncwadi kaPetru si-approach ngalowo mqondo lowo ukuthi yizwi likaNkulunkulu leli njengoba sifunda la mazwi kukhuluma inkosi yethu uJesu Kristu uqobo lwayo le title kufanele isinike lowo mqondo. Number 2 usitshela ke ngalabantu ababhalelayo uPetru. Uthi mawuqhubeka noverse 1 kwabakhethiweyo abayihambi abahlakazekele ePontu, eGalathiya, eCappadocia, eAsia naseBithynia. Toqala ishoyo ngalabantu ababhalelayo labazalwane ukuthi bangabakhethiweyo, chosen of God, selected, abantu uNkulunkulu abakhethile phakathi kwabanye abantu ukuze babe ngabakhe. Uverse 2 uzositshela more ngalento yokukhethwa ukuthi yenzeke kanjani. Uba Mdlamini bekade esanda kusifundisa kule series abayenza yama doctrines of grace, okukhulunywa khona ngalento ye-election, ukukhethwa kwabantu, nalamanye aveza ukuthi uNkulunkulu uyabusa phezu kokuthi yobani abakholwayo, obani abazosindiswa. Sobona-ke ezinye zalezo zinto la kuverse 2 uPetru ekhuluma ngalokukhethwa, ekuchazwa ukuthi kunjani. Kodwa ngaphambi kokuthi sibuke uverse 2, khona ezinye izinto esiyinikwayo lapha kuchapter 2 kuverse 9 no-10. Ngicela uPetru uye khona ukuzama nje ukuchaza kafishane ngaleli gama elithi abakhethiweyo, ngaphambi kokuthi sibone ukuthi uqhubeka alichaza thini mayiqhubeka noverse 2. Kuchapter 2 uverse 9 sithola umqondo wokuthi labazalwane bakhethiwe njengalendlela uNkulunkulu ayekhethe ngayo u-Israyeli kwiTestamente elidala. Verse 9, kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, a chosen race, ubupriesti bobukhosi. Uzozwa kamagama awasebenzisayo la ukuthi amagama ayisetshenziswa for isizwe saka-Israyeli kwiTestamente elidala. Umqondo akunika wona ukuthi just like uNkulunkulu wayewakhethile amaJuda phakathi kwezinye izizwe ukuthi abe yisizwe sakhe, kanjalo nalabazalwane engizo-agiwisha khona manje ukuthi akakhulumi nje namaJuda, lodwa ukhuluma namaJuda nama-Gentiles nabazalwane nje in general njengathi sonke. Uthi-ke nalabazalwane bangabakhethiwe bakaNkulunkulu just like uNkulunkulu wayebakhethile abakwa-Israyeli. Nuhlanga olukhethiwe, upriesti bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abangabakaNkulunkulu, ukuze nishumayele ngobuhle balowo owanibiza ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Nina naningesiso isizwe, kepha manje seniyisizwe sikaNkulunkulu. Naningahawukelwanga, kodwa manje senihawukelwe. Chosen from abanye abantu ukuze babe abantu bakaNkulunkulu. Bakhethiwe ukuze baveze ubuhle bukaNkulunkulu kulabantu abangamazi uNkulunkulu. Bakhethiwe ukuze baphume ebumnyameni bangene ekukhanyeni kukaNkulunkulu. Bakhethiwe ukuze bamkeliswe umusa kaNkulunkulu. Uyawuthola umqondo ukuthi lento yokukhethwa iyini. Ichaza ukuthi uNkulunkulu akutomule phakathi kwabanye abantu, akwenze ube ngowakhe ngenhloso yokuveza ubuhle bakhe ngawe, ngenhloso yokukhipha embusweni obumnyama akufake kowakhe umbuso, ngenhloso yokukunikeza umusa wakhe akuxolele izono zakho. Sikhethwa for zonke lezo zinto, uPetru uyasikhombisa lokho la. Then ke mawubuyela kuverse ongale chapter 1, sobuyela siyichaze mbijana lento yokukhethwa masibuka uverse 2. Kodwa ke siqedele uverse 1. Uthe kwabakhethiweyo abayihambi, exiles, abantu abangekho ezweni lakubo, bayihambi la abakhona labantu. Mawufundeke leyo nto, i-temptation yokuqala and bakhona abantu abangena kuyona ukuthi ucabanga ukuthi ukhuluma ngamaJuda, ngoba ayemaningi amaJuda ayengahlali ezweni laka-Israyeli, kodwa ayehlala ko-Asia Minor, even ko-Rome, ayesakazeke throughout umbuso wamaRoma. So-ke ungase ucabanga ukuthi mhlawumbe ukhuluma ngawo lawo maJuda. Kodwa uma usufunda uqhubeka nencwadi uyabona ukuthi akakhulumi namaJuda kuphela la. For example, uma ubuka uchapter 4 uverse 3 wakhona, uma echaza labantu ababhalelayo uthi ngokuba isikhathi esedlule sesanele ukwenza okuthandwa ngabezizwe, Already nje uyathola umqondo ukuthi hey amaJuda ayingaphili ngendlela ethandwa bezizwe. Ukuphila ngamanyala edlulele ngeyinkanuko ngokudakwa ngokuminza ngokuxokozela nangokukhonza izithombe okuyichilo uvela ubone ukuthi no akusiwona amaJuda la okhuluma ngawo. AmaJuda ayengayikhonza izithombe nalendlela adescribe ngayo yayingavamile kwaIsrayeli ngoba amaJuda kwakusekhona ukubambelela emthethweni kaNkuluNkulu and indaba yokukhonza izithixo babeyigcine before uNkuluNkulu abayise eBhabhiloni. After bebuyile eBhabhiloni asiboni kuvela izithixo again kwaIsrayeli. Ngakho siyabona from the verse ukuthi ukhuluma nabantu abangesiwa amaJuda. Kungenzeka ukuthi bamixene namaJuda kodwa mostly amaGentiles laba bantu bezizwe amaGreek nje ayegcwele kuleya ndawo yase Asia Minor. Ubabiza ngeyihambi ngobani pho? Uma ukuthi abantu abahlezi emazweni akubo waye babiza ngeyihambi. Ubafanisa noIsrayeli ke in that sense. Just like uIsrayeli waye yihambi eBhabhiloni uNkulunkulu ewukhiphile ezweni lakubo ngenxa yezono wayohlalisa eBhabhiloni. Nalabantu banjengeyihambi noma besezweni lakubo bona ngoba elabizwe langempela isezulwini bama citizens ombuso wezulu la emhlabeni banjengeyihambi abanawo amalungelo okuphila njengabantu basemhlabeni ezifa banawo ama citizenship rights ababona bala eyintweni eyiningi abafithi in eyintweni zasemhlabeni bahlukile kunabanye abantu basemhlabeni abakwazi nokuzinza babe comfortable njengabanye abantu bampintshekile and uzobona ukuthi leli gama uma incwadi iqhubeka likhomba kahle kahle inhlupheko ababebhekene nazo kulesi sikhathi ababephila kusona babefila ukuthi ababhilongi kule ndawo babehlala kuzona abantu babehlala nabo babengabafuni babebahlukumeza. And uPetru yabakhumbuza ukuthi kunjalo ngoba you are exiles anike ekhaya vele kufanele banganamukeli ngoba ansibo abakubo niyihambi emhlabeni ubachaza kanjalo abazalwane. Itsikhombise ezinye zalezi inhlupheko uPetru azokhuluma ngazo. Incwadi kaPetru njoba sizoyifunda yaziwa njengencwadi yokusiza abazalwane ukuthi badile nezinhlupheko. Ma kufika ubunzima empilweni zabangcwele kumele benze njani? UNkulunkulu sibhale yona lencwadi and njengoba ebabiza ngeyihambi enye yezinto zokuyikhumbula emqondweni wakho uma zifika izinhlupheko. Nxa abantu bengakuthandi ezweni even abantu bakini khumbula ukuthi awusiyo wakubo ngempela. Asibaba kwaZulu ngempela thina ingakho singafithi ina kwaZulu. Saba sezulwini sabombuso wezulu la emhlabeni sihleli isikhashanyana asibilongi la. Niyayizwa lento bathandekayo. Umqondo kufanele sibe nawo uNkulunkulu asinikeza wona la uma uPetru eqala ebhala. And wawubalethela ke inhlupheko lento ukuthi abafani nabantu singikhombise ezinye zabo masiyipheqa nje incwadi also esindlela yokubona izinto esizazoyithinta. Mawubuke kuverse 6 khona la chapter 1 babehlupheke ngeyinhlobo ngeyinhlobo nje zeinhlupheko ukuthi uverse 6 mangase kupheleni manje nidatshukiswa yilingo eyinhlobo enhlobo khona izinto ezenziswa ubuhlungu ziningi zahlukahlukene le zinto ezenziswa ubhlungu nokudabuka. Mawupheqwe chapter 2 babe accusedwa ngezinto abangazenzile false accusations kuverse 12 ziphatheni kahle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi lapho benyembenya ukunyembenya kuchaza to speak against umuntu as an evil doer uthi khona izinto azenzile angazenzanga umkhulume kambi kwabanye abantu ukuze kuthi lapho benikhuluma kambi ngokuthi ningabenzi bokubi. Kodwa ukuthi lapho bebona imisebenzi yenemihle bamdumisa uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Uyayibona ezinye izinhlupheko zabo kwakukhulunywa kamba abantu bebaqambela amanga ngalento yabo yobuKristu. Bathi abantu bakithi abadala bamadimoni laba. Bathanda indlela zabelunga, bayifuna indlela zabantu bakubo, bayakwenza nakuthina lokho. Uma ubuka kuverse 18 khona la chapter 2. Babe baphatha ngendluzula futhi laba ababeyigqila kwakhona igqila ebandleni babeshawa ngisho ukushawa kuverse 18 zinceku or slaves ama slaves akholwayo bathobeleni abaqashi benu ngokwesaba konke kungabi nje kwabalungileyo nabamnene kuphela kodwa nalabo abanesihluku kwakukhona abantu abanesihluku ababephatha kabi abazalwane ngenxa yokuba bazalwane ababaphathe ngesihluku kuverse 19 ngokuba lokho kuyabongeka uma umuntu ngenxa kanembeza ngokuyintando kaNkulunkulu ethwala izinsizi nazi le izinsizi noma ehlushwa ngokungafanele babehlukunyezwa isidingo singekho hayi ngoba benze into e-wrong uthi verse 20 kunamvuzo muni ukubekezela lapho nishayelwa emkonileyo na babeshaywa ngisho ukushaya physically igqila ke siyazi ukuthi kwakuvumelekile ukushaya isigqila sakho ma kukhona into ongajabule ngaso futhi laba ababeyigqila ezikholwayo babebuye bathola isibhaxu nje ngoba umnikazi wabo mhlawumbe ubacasukele nokuthi abasafuna ukukhonza izithixo zakhe sebeyibiza abantu abakholwayo bona mawupheqa futhi uya ku chapter 3 kuverse 9 uyabona ukuthi babebuye nje bahlanjalazwe badelelwe nje uthi ningaphindiso kubi ngokuba uverse 9 lo chapter 3 inhlamba ngenhlamba babebuye bathukwe badelelwe uthi ngayiphindisa inhlamba ngenhlamba kepha busisani ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa mawuhlala ngenzansi kuverse 13 khona chapter 3 again ubona ukuphathwa kanzima nje okunhlobonhlobo okwakufana nendlela uKristu aphathwa kabi ngayo kuverse 13 phongubani onganilimaza harm you babe balimaza abantu ngendlela ezahlukahlukene whether physically emotionally yayibhlungu nje impilo bephathwe ngendluzula belinyazwa abantu phongubani onganilimaza uma nishisekela ukwenza okuhle na kepha uma nihlupheka ngenxa yokulunga nibusisiwe ningakwesabi okusabisayo kwabo futhi ningakhathazeki babethuswa beintimidatewa besatshiswa kuverse 15 kodwa ngcweliseni uKristu njengenkosi ezinhlizweni zenu nihlale nilindele ukubaphendula bonke abanibuza ngethemba eninalo kepha kube ngobumnene nangokwesaba ninonembeza omsulwa ukuze kuthi kulokho abaninyembenya ngakho abanikhuluma kambi ngakho banisilandarishe bathi nenze izinto engazenzanga bajabhiswe labo abahlambalaza abadelela bethuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu ngokuba kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma lokho kuyintando kaNkulunkulu kunokuhlupheka ngokwenza okubi uKristu wahlupheka kwaba kanye ngenxa yezono olungileyo ehluphekela abangalungile ukuze anyise kuNkulunkulu wabulawa emzimbeni kodwa waphiliswa emoyeni uyawuthola umqondo ningiinhlupheko zinhlobonhlobo zifuze ukuhlukunyezwa kukaJesu owayengafuni abantu ababemqambela amanga baze bambizela ecaleni babiza ofakazi bamanga ngenhloso yokumbulala washaywa wakhwifelwa ngamathe abazalwane babephethwe ngaleyo ndlela uzathi chapter 4 mabuka uverse 12 chapter 4 bathandekayo ningamangali ngomlilo ophakathi kwenu kwakungathi bayasha labazalwane kwakungathi basemlilweni kunento ebancinzayo esikhumbeni bashisayo kwakubhlungu eimpilweni zabo ningamangali ngomlilo ophakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba emnilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwayo athi verse 14 uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezukweni ihambi ziphathwa kanjalo ngezinye izikhathi ishambi sometimes asamkeleki kubantu bendawo. Bayasiqhathulula basiphatha ngendluzula and labazane babe yihambi ngempela ezweni lakubo bephethwe ngalendlela ebalethela inhlupheko. Nezo into engichazayo bazalwane. Kodwa ke into yokuyinotice la before dlulele phambili ile combination elamagama ihambi eyikhethiwe. Yabona 2 verse 1. Abakhethiweyo abayihambi. Abakhethiwe abayihambi. UNkulunkulu uqonda ukubanika umqondo wokuthi noma abantu beniphathiswa kweyihambi benirejecta benganifuni kodwa kimina nikhethiwe. Nabathandiweyo kimina ningabami nina nibhilonga kumina noma izwe linganifuni lizama ukuveza ukuthi anibhilongi kulona kodwa you belong to me nikhethwe imina. Indlela yokubatshela ukuthi abangabheki ukwamkelwa izwe kodwa ababe nesibindi ekuthela uNkulunkulu ubamkele. Ungagcina usukompromisa ngoba ufuna umndeni wakini ukwamkele. Ngoba ufuna abangani bakuaccepte ufithe in. Ungagcina usukompromisa ngoba emsebenzini nawe you want to be part of the circle. Kodwa qina ume eqinisweni uthathe isibindi ekutheni uNkulunkulu ukukhethile yize noma abantu bengakufuni. Uzama ukubanika lo mqondo lo ukuthi yebo niyihamba ezweni kodwa nikhethiwe kumina. Ningabakhethiwe bami okuzonenza nibe njengeyihambi ezweni lakini. Funa sibe njalo uNkulunkulu bathandekayo. Funa sibe njalo uNkulunkulu nakwezethu izimpilo siphila njengeyihambi ezimi isibindi ngoba uNkulunkulu usikhethile wasamkela sinekhaya kuNkulunkulu sinekhaya emazulwini. Sibilonge South Africa. Asibilonge kwaZulu. Asibilonge ezibongweni zakithi. Kodwa sibilonga embusweni kaNkulunkulu kanye nabo bonke abanye abangcwele siyihambi emhlabeni eyikhethwe uNkulunkulu kodwa. Amen. Uthi ke may mention a few more details ihambi ehlakazeleke endaweni yasePontu, eGalatia, eCappadocia, eAsia naseBithynia. Ukhuluma ngepart ye sekuyiTurkey manje lelizwe laseTurkey. Zonke lezi ndawo ayibalayo kwakuyindawo ezazikhona zaziya ama province ombuso wamaRoma ngalesikhathi uPaul uPetru ebhala. Lelagama elithi abahlakazekile igama elisetshenziswa umuntu mayetshala mayithatha imbewu ayihlakaze nje yonke indawo ayifafaze yonke indawo khona izokhula ensimini yakhe. Umqondo wokuthi uNkulunkulu ubahlakazile abantwana bakhe njengeyihambi emhlabeni wonke. Abanye ubahlakazeleke bachitheke endaweni yasePinetown, abanye ubahlakazeke ngaseNazareth, abanye ubahlakazeke ngaseNew German, abanye eMaritzburg, abanye kuphi kuphi, abanye eEurope, eAmerica, koSouth America. Sihlakaziwe sonke emhlabeni siyihambi kulezi ndawo uNkulunkulu asihlakazeke kuzona ngenhloso yokuthi sifakaze ngoNkulunkulu kulezi ndawo esibekwe kuzona. SingabakaNkulunkulu thina. Usikhethile uNkulunkulu kodwa ke usihlakazile wasigcwalisa everywhere ukuze sifakaze kulezi ndawo uNkulunkulu asibeke kuzona. Amen. Asiyeni ke kuverse 2 manje. Kuverse 2 sithola a bit more information ngalento yokukhethwa ye election. Ngiyazi ukuthi abanye benu basa strugglisha ngendaba ye election. Ayikho futhi inkinga lapho. So lokusikuncenga nje mbijana mbijana uzogcina ufikile. Ngoba angazi uzoyicashela kanjani ngoba igcwele yonke indawo yabonisa angizange ngizingele. Uthe nje uPetru mayebhala wavela waqala qhum abakhethiwe. Yabona manje ayikho into ozoyenza. Kuzofanele into ugcine uyizwile ukuthi iBhayibheli lithini ngayo. Lana ke uyasichazela ngayo kuverse 2. Kodwa awunotice nje ukuthi lento yokukhethwa kwabazalwane akusiyo imfundiso yokufakwa ephaketheni langemumva ifihlwe ngoba isusa umsindo. UPetro wayengacabanga kanjalo, uthi ma esabingelela nje abazalwane, uthi ngibingelela nina abakhethiweyo abayihambi bese yabagagula bakuziphi indawo. Usabingelela kaqali nendaba yakhe, indlela nje yokukhuluma le kwabazalwane into ekufanele siyamukele size sibingelane ngayo. Ngelinye ilanga ngithi ngiyanibingelela nina nikhethiwe uNkulunkulu, ngiyobe ngaqala umsindo. Akusiyo controversy, akusiyo into yokususa i-debate indaba ye-election. Ma isusa i-debate ngoba kukhona okungahambi kahle kuthina, kodwa isibingelelo uNkulunkulu asisebenzisayo abantu abakhethiwe, sabakhethiwe bakaNkulunkulu thina. We are the elect. UNkulunkulu usikhethile. Bese ke la kuvesi uyasiza mbijana ukuthi yenziwe kanjani lento yokusikhetha kwakhe. Number one, into oyibonayo wasifuna nje uvesi uqala, abakhethiweyo ngokwazi phambili kukaNkulunkulu uyise nangokungcwelisa kukamoya. Number two, ukuze balalele futhi bafafazwe ngegazi likaJesu. Number three, tokuqala inothisayo, le nto yokukhethwa kwabazalwane i-involva uNkulunkulu ebuthathwini bakhe. UNkulunkulu Baba ubakhethile ngokwazi phambili, uNkulunkulu Moya Ngcwele ubakhethile ngokubangcwelisa, uNkulunkulu Indodana ubafafaze ngegazi lakhe and bakhethele ukuthi balalele yena uNkulunkulu Indodana. Yindaba uNkulunkulu akhulume kanjalo ngalento le. Ngicathi ufuna sibone ukuthi lento yokukhethwa kwabazalwane umsebenzi kaNkulunkulu futhi obalekile kuyena, uza gagula ukuthi uhlanganyele ebuthathwini bakhe. This is a key project kaNkulunkulu. Yinto ebalekile le kwi scheme of things. uNkulunkulu mayesebenza ufuna sazi ukuthi umsebenzi wami lo ebuthathwini bami akusiyinto eyenziwa abantu, lento ye-election. Niyawuthola lo mqondo bangcwele? Umsebenzi wenziwa yimina ebuthathwini bami, umsebenzi obalulekile, akuyona into eyenziwa abantu. Ingakho ichaza afake uNkulunkulu amgagule ngeziqu zakhe zontathu. Asiboneni ukuthi uthini la. Uthi bakhethiwe ngokwazi phambili, according to the foreknowledge of the Father. Okuchaza ukuthi uNkulunkulu Baba uyena one role la kwi Trinity yokuqala izinto, uyena owa initiate lento yokukhethwa kwabantu. Just like umuzwa eqala indaba ukuthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu, asehle siyophambanisa izilimi eBhabheli, uyena futhi oqala le ndaba yokukhethwa kwabantu, asikhetha abantu esobasindisa babe umbuso wethu. uNkulunkulu Baba uyena owayiqala lento, ukubalwa kwakhe kuqala kuthiwe foreknowledge kusinika lowo mqondo ukuqala iqala uyena lento. Kodwa futhi uforeknowledge usinika umqondo wokuthi uyena owayihlela lento ingakenzeki. Wayihlela ngaphambilini uNkulunkulu, before ibe khona wayiplana lento yokukhethwa kwabantu ukuthi izokwenzeka kanjani, izokwenzeka nini, wayihlela uNkulunkulu. Into engayichazi ongeke uyithole ezweni kaNkulunkulu engazi ukuthi abanye baye bathi ichaza yona, ukuthi uNkulunkulu wapopola down the history of the world. Angithi umhlaba awukaqalwa, uNkulunkulu wazi zonke izinto. Bathi abanye wabuka ukuthi okay, ngizobadala bazowa, ish bazowa man, okay mase bewile kodwa ngizowenza njani, ekuzoba khona ivangeli, alright mase kunevangeli abanye bazoligolozela, abanye balikhole, okay ibapha bazolikhole, okay lo uyothi uma elizwa ivangeli okay uzolamukela lo, ngiyambona lamukela, alright ngiyamkhetha ke lo ngeke aze lamukela ngimkhetha. Kukhona abayichaza kanjalo, kodwa ayi uzoba nechallenge ukuyithola ezweni kaNkulunkulu leyo ngicazele njalo. Uzoba nechallenge impela ukuyithola. Umqondo owutholayo ukuthi makukhulunywa ngeforeknowledge kaNkulunkulu maqondana ne-election, kuveza ukuthi uNkulunkulu uyena owahlela ekuqaleni zonke lezi zinto ezenzekayo emhlabeni manje wayihlela including ukuthi abantu bazosindiswa nokuthi obani abazosindiswa. He elected labazalwane according to his foreknowledge ngokokuhlela kwakhe phambili. Sikhombise amavesi ambalwa nje la angizukuba mude. Noma ungavulanga nizokufundisa khona ngizosheshe. Kwizenzo chapter 2 uPetru yena lobhalayo uyibeka kanje lento le. Uthi kuverse 23 yena lowo ekhuluma ngoJesu esenikelwe ngesu ngeplan yebo lento yeplanning ngesu elimiswe phambili uNkulunkulu alimisa lingakwenzeki nangokwazi kaNkulunkulu le foreknowledge kaNkulunkulu nambethela ngezandla zabangenamthetho nambulala ngamanye amazwi lento yokwazi kaNkulunkulu isebenze ngokuthi amise izinto ingakwenzeki ukuthi izokwenzeka kanjani isebenze ngokuthi ayihlele uNkulunkulu yisu ukumisa phambili nephonology emqondweni kaPetru kuyahambisana. Hayi ukuthi phonology ichaza ukuthi uNkulunkulu uyabuka ukuthi abantu ho ngizothuma indodana yami. Yazi kunokuthi bayamkele bazovele bayibulale eyiman. Okay kuyofanele ngivuseke mase bayibulele cha. Uthi uPetru bambulala ngoba uNkulunkulu wayehlele kanjalo ngaphambilini. Ngokwazi kwakhe phambili uyasithola isithombe ukuthi kokaPetru umqondo hayi kobabantu umqondo abanye abantu kokaphethe umqondo indaba yephonology ikhuluma ukuhlela kaNkuluNkulu izinto zingakwenzeki ukuthi izokwenziya kanjani hayi ukuyibuka bese ya responda. Amen. Inyama ngalo amen omkhulu kangaka ngiphaso but nits amen kwini isingweqe lokho kunye ngoba manje isikhathi sami songiphelela. Ngicela ukunifundela Ephesians 1 ngoba babudlamini ukuyawufunda noma ningawuvulanga nina. Ephesians 1 ubona uPauleke manje eyibeka ngenye indlela yena lento futhi esitshela nokuthi yenze kanini kahle kahle. Babudlamini wakhuluma ngalento bayikhuluma ngeelection kuverse 4 kwabaseEphesians 1 njengalokhu asikhetha kuye. Ngothando ungakasekelwa umhlaba ukuba sibe ngcwele singabi nasici phambi kwakhe wakumisa phambilini ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Uyayithola yonke lento la uPetru akhuluma ngayo nokuthi yenzeka umhlaba ungakamiswa uNkulunkulu before udala umhlaba wayesehlelile zonke izinto ezizokwenzeka ayikho emzumayo uNkulunkulu including nokuthi abantu ba responda kanjani evangelini uNkulunkulu wakuhlela kwalokho uyabaza bazosindiswa. Shumayela Paul eCorinthe ngoba nginabantu abaningi kuleli dolobha uyabaza bangabakhe ubazi bengakaphenduki hayi ngoba wobapopolo wabantu bazophenduka kodwa ngoba benziwa uyena ukuba baphenduke ukuphenduka kuyisipho uNkulunkulu asipha labo abakhethile. Amen. Right, asidlulekulezi ezinye izinto bangifuna ukuqeda masinyana. Into esibili ayibalayo kuverse 2. Abakhethiwe ngokwazi phambili kaNkulunkulu uyise number 1. Number 2, abakhethiwe ngokungcwelisa kukamoya. Mase sifikileke isikhathi uNkulunkulu asimisile, umoya ongcwele uyayifezakalisa-ke kulabantu abakhethiwe lento yokukhethwa kwabo. Umoya ongcwele useyasondela uguqula inhliziyo uguqula ingqondo yomuntu okhethwe uNkulunkulu khona azothi mayilizwe ivangeli bese ya responda phenduke bese umoya ongcwele ehlala kuyena amgcobe amgcivize ukuthi ngempela ungokhethiwe lo. Yabona umoya ongcwele leyo nto ibizwa ngokuba ngcwelisa ukungcwelisa kuchaza ukuhlukaniswa nabo abantu bonke bese uNkulunkulu ayaphikaphike abagamfule lapho abaphikile ababeke one side set apart. Umoya ongcwele wenza leyo nto thina silimemezela kubona bonke abantu ivangeli bese umoya ongcwele eyabapika labo baba abakhethile abenze balikholwe abasethe apart ukuthi bangaba kaNkuluNkulu ke labo ukungcwelisa lokho ma iBhayibheli likhuluma ngalawo matemu. Ne understand le nto bazalwane. Lento umengcwele yenzayo ibiyibizwe ngokugcivizwa. Sithanda ukufundela ama iverse elikhuluma ngaleyo nto. Ephesians 1 verse 13 kuye nani senilizwile izwi leqiniso ivangelo okusindiswa kwenu nakholwa nguye futhi nabekwa uphawu ngomoya ongcwele wesethembiso. Nabekwa uphawu lokuthi nina ningabantwana bakaNkulunkulu kubeka uphawu ileya nto ababeyenza bashise into engathi ikhandlela iworks bese inkosi yayine ringi igcivize ngale ringi leyibeka uphawu omabe ma umuntu identify imfuyo yakhe kwakunensimbe yayishiswa la ibe bomvu mhlawumbe inoPK ngobe zami bese iyagcivizwa inkomo la kukubeka uphawu umoya engcweleke usibeka uphawu okuyindlela yakhe yokusahlukanisa nabanye abantu ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu ngesikhathi esefika kuthina uzofeza leyantu baba ayiqala yokusikhetha. Sometimes lento ibizwa nge-anointing, ugcobo. UJohane uyakhuluma leyantu athi nina ninogcobo oluwumoya engcwele. Efanekisa leyandaba yokugcotshwa kwabapristi ukuze baziwe abapristi ukuthi bawobani babegcotshwa ngo-olive oil. UDavide ukuze kwazi ukuthi uyena omiselwe ukuba yinkosi wamgcoba ngamafutha uSamuel. Nathi ukuze sazi ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu sigcotshiwe ngomoya ongcwele. UNkulunkulu uma efuna ukubona abantu abangabakhe ubuka abantu abanomoya ongcwele emhlabeni. Sakhethwa uBaba umoya ongcwele weza wasigciviza wasigcoba washintsha ngaphakathi ukuze ngempela ke sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Angisazi ukufundela uHezekeli 36 la khona kuthenjiswa izivumane esisha uNkulunkulu eveza ukuthi abantu ayo abayoba kwizivumane esisha uyobanikeza inhliziyo entsha afaka umoya wakhe phakathi kwabo bese ebenza ukuthi bahambe eindleleni zakhe umoya ongcwele wenza leyo nto uyasi identify ngokusigcoba nokusigciviza bese shintsha ngaphakathi lento ekuthi kuba born again asenze sihambe endleleni kaNkulunkulu ubaba wasikhetha umoya ongcwele uyenza yenzeke lento eimpilweni zethu bese ethi uverse 2 mayeqedela injongo yayo yonke leyo nto yokukhethwa nokungcweliswa kwethu umoya ongcwele ukuthi ukuze balalele futhi bafafazwe ngegazi likaJesu inhloso yokukhethwa kwethu ukuthi senziwe sibe abantu abalalela indodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu babu yakhazimuliswa ngokuthi abantu bayihloniphe indodana yakhe wasikhethela ukusenza abantu abazoyihlonipha indodana yakhe balalele ukukhuluma kwayo. Leyo kufafazwa ngegazi layo kuchaza ukufakwa ezivumelwaneni noNkulunkulu ngenxa yokufa kaJesu. Exodus 24 uMose efaka uIsrayeli ezivumelwaneni esidala noNkulunkulu wawufafaza ngegazi lelwane uIsrayeli. Exodus 24 ngakho nathi makuthiwa siyafafazwa ngegazi likaJesu kuveza ukuthi sifakwa ezivumelwaneni esisha noNkulunkulu sokuthi usezoba uNkulunkulu wethu sibe abantu bakhe usezoxolela izono zethu ngenxa yokufa kukaJesu. Lokufa kukaJesu leli gazi ilona elenza umuntu abe kulezivumelwane noNkulunkulu, ilona elisenza sibe abantwana bakaNkulunkulu abazoba sembusweni kaNkulunkulu naphakade. Sakhethwa umoya ongcwele wasingcwelisa ngesikhathi esifanele ukuze sibe abantu abalalela uJesu futhi abakwizivumelwane noNkulunkulu forever and ever. Indodana yayithenga leyo nto ngegazi layo. Mawehla lapha ngenzansi kuverse 18 uthi uPetru nina niyazi ukuthi nahlengwa eyintweni eyingasho lutho zokhokho benu hayi ngezinto eziphelayo ngesiliva nangegolide kodwa nahlengwa ngegazi likaKristu elinqabileyo kungathi leyundla elingenacala uNkulunkulu wanihlenga ngegazi likaJesu wanithenga. Asivaleke mayethi sengathi umusa nokuthula kungandiswa kini. Umusa kusho ifavor kaNkulunkulu, uNkulunkulu ekwenzela izinto ezinhle, uNkulunkulu ebeka uthando lwakhe phezu kwakho, ekubuka ngamehla amahle, efuna ukukusiza nokukusindisa nokukubusisa, kodwa ongakudeserve kuthiwa umusa lokho. Manje kukhuluma ngalento yokuthi uNkulunkulu wasikhetha wasingcwelisa wasenza sababa abantu abalalela uJesu wasifaka izimweleni naye yonke leyo nto iwumusa kaNkuluNkulunkulu ukuthula kwakuyindlela amaJuda ayejwayele ukubingelana ngayo Shalom ukuze ngabesho njalo kwakuyisibingelelo esasijwayelekile kulezi zindawo zaseMiddle East ngalezi zayikhathi namanje sisakhona kodwa mabe sithatha ababhali beBhayibheli besisebenzisa sichaza ukuba nokuthula emphefumulweni wakho ngoba uyazi sewubuyisene noNkulunkulu awusenakho ukwesaba sikhuluma ngentokozo nejoy nenhlala kahle ebakhona kubantu ababuyisene noNkulunkulu uthi uPetru kuye bakhulekela ukuthi kwande ukuthula nomusa empilweni zabo bakhule kulomusa kaNkulunkulu abakhule kube nabantu abanokuthula ngenxa yokwazana noNkulunkulu amen kuyona yonke leyo ncazelo ngicela ukukhumbule lokhu okubili siyihambi emhlabeni asiphileni njengazoke ihambi musu kufana nabantu okungasiba bakini musu kuphila njengabantu basemhlabeni abantu bombuso kaSathane ube wena ungowasezulwini nomuntu wombuso kaNkuluNkulu shintsha hluka kubona ayihluka indlela okhuluma ngayo ayihluka indlela ocabanga ngayo ayihluke into esenhlizweni yakho izinto oyithandayo noyizondayo ungabafuzi ayihluka indlela owenza ngayo akushintshe ukwenza kwakho ekhaya esikoleni emphakathini zonke indawo ngoba wena uyisihambi kulomhlaba ningalingisi lelizwe okwesibili ngifuna ukushiya nakho ukukhumbula wena ungokhethiwe kaNkuluNkulu khumbule lokho uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu owumdali wezinto zonke oyinkosi yawo wonke umhlaba namazulu ongcono kunawo wonke amakhosi wonke ama celebrity wonke ama influencer ungcono uNkulunkulu ngayo yonke indlela yena ukukhethile ungowakhe uze wakufela ngisho ukufela mabe ngakufuna abantu vele bahobani uthandwa uNkulunkulu wena ukhethwe uNkulunkulu bayeke bakukhulume noma kanjani bayeke bakuqhathulule noma bekuhlukumeza bekezela ngoba unekhaya enkosini you belong kuNkulunkulu uma uzwa sengathi awubelongi kuzona zonke ezinye izindawo ngakho ungakompromise noma ingabe abantu bayakuhlukumeza amen asithandazeni